is music.
Yeah. Mr. Nice Guy, yeah. Vera.
It's Martino Beats.
Yeah. Nyose ukangala kungo kamba pa mzako kwa tisha nshani we wai wala vako.
Yes.
We chosa kachisoso meso mwakunoti utamangila kuchosa mzako. Pamulo mbati wakai monga gelo kamba pali vyamba ana vyamba ni makolo. So I said tina wachita follow boy mazi yako nka mfolo. Yeah. Tiwe futi pati nyose kamba pali do. Oloji nikole kusheni life yako. Nyose ungo kamba kamba shikala mundu akakula jila ukameni mankwala. Pati umma pemba heo iwe ukatwala tiposi. Mune siye pachipatara mwi wala ama pala ni mesaya. Yeah.
Mind your business. Your business. Mind your business. Your business.
Yeah.
Osaka mbapa musako. So. Iwe ni kuziwa zako.
Yes.
Osaka mbapa musako.
Yeah.
Iwe ni kuziwa zako. Mind your business. Your business.
Yeah.
Osaka mbapa musako. Iwe ni kuziwa zako.
Yes.
Osaka mbapa musako.
Yeah.
Iwe ni kuziwa zako.
Mind your business, not my business. Palivyo tuvanga wai usipange bize mayeso nakana iwe snitch. Zero kufupika, monga ni shiki. Mkango chita vituvana. No wanda simi strong, mkino mwili wiki. Mufuno chita kombese, mugame tirifiti. Nitambe, noti kunikopa monga piki. Masa nivelinga, sindine topiki. Sindi magia upuwa beta, unpasa juicy. Ndawa hizo zero mzani zonda pa street. Mzaka ni zonda pa street.
Mr. Nice Guy. Eyo Ozi.
It's Martino Beats.
Eyo JMK. I see you.